Jo, Stunner Man hapa.
Stunner Man.
The most incredible baby. Skia. Cheki, nikimalizi yanga wera miukiliet na kiwasha. Nanza komedi venye hizi ganji nitasaka na lazma. Mali nizipate haraka, jumziki ikipanda unafakuangarada. Nani atakuja basi, nani atapop. Tulio spote sana, kuna watu round the clock and it's hot. Whether you believe it or not. Nilianza tuki mchezo saini grami ndio na plot. Ni klabu ngapi kwani zimecheza doma imi. Nikingia ndani ya club adi misi show ID. Ati end a friend of you could be an enemy of me. Miko married to the game na ipiga kitaichi. Anade kucheki simu nika ako IT. Blindly na kataa nazalia sahi. Okay, skinny cheki please proceed with the caution. Stuck on the past, ukini, ukini cheki niki seti usini seti paranoia itakam. We kuja kwanza ni kuban. Na kwani hatu sheki nikingine kime waka water chance. Come close ni kuban. Ukini cheki niki seti usini seti paranoia itakam. We kuja kwanza ni kuban. Na kwani hatu sheki nikingine kime waka water chance. Yes. Close me once I can diss you fully. Ushai cheki msani manager keni unruly. And truly locked in zingine ni upuzi na uzuri. Branding inaeza ni jengenga nyumba kumi. Fuck all the fame niko walk G ya ganji. Mpuasi ni msweet nili msave kama manji. Na kwani majina ya temi sijali. Vitu zingine si lazima rikimandi. Kitu common keka mziki na anasa ni atiwisha. Behind closed doors wau kutaja na hasira. My nigga, you know I'm the chosen winner. Game naguza pro na wengine ni beginner. Kaniki Minaj kwa hii rap mindio leader. Patience ku lose ndio kitu mimi sina. Na make sure ukianza kudabosu umenipita. Jumwa kikidogo ukipone za zima. Ati nikine advice mimi bado jongelesha. Na venye nko na pesa lakini bado ntateta. Ni 442 kidesign ya ateta. Ganji naziweka ndio at least kuwe better. Hizi ni makilo nimeshika nikachoka. Kasema ngori ni kushika at least keja moja. Sons and my daughters waishipo wakini cheki wanasikia
ukini, ukini, ukini cheki nikiseti. Sini seti paranoia itakam. We kuja kwanza ni kuban. Na kwani hatu sheki ni kingine kime waka water chance. So come close ni kuban. Ukini cheki ni kiseti. Sini seti paranoia itakam. We kuja kwanza ni kuban. Na kwani hatu sheki ni kingine kime waka water chance. Come close ni kuban. Ukini cheki ni kiseti. Sini seti paranoia itakam. We kuja kwanza ni kuban. Na kwani hatu sheki ni kingine kime waka water chance. So come close ni kuban. Ukini cheki ni kiseti. Sini seti paranoia itakam. Itakam, we kuja kwanza ni kuban. Na kwani ya tusheki ni kingine kime waka water chance. Come close ni kuban.